waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Hay'adda la yiraahdo Leukemia Foundation ayaa ka digaysa in ka badan 400 caruur sanadkiiba laga yaabo in laga helo kansarka dhiigga 10 sano ee soo socda. Hay'addaas ayaa isku dayaysa inay ururiso $12 million oo deeq ah, iyagoo ka faa'iideysanaya ololaha sanadlaha ah ee la yiraahdo World's Greatest Shave, si loogu bixiyo cilmi baaris iyo taageero oo taageero loogu fidiyo qoysaska oo saameeya kansarka dhiiggu. Warbixintan oo inoo soo qortay Camilla Bianchi oo SBS ka tirsan ayaa faahfaahinaysa. 10,000 caruur ayaa isu diyaarinaya inay fasaxii kadib dib ugu laabtaan iskuullada dabayaaqada Janaayo ilaa bilowga Febraayo. Laakiin gabadh yar oo la yiraahdo Chloe Rocha kama mid noqon doonta ardaydaas. Asxaab lala boodboodo iyo iskuul la aado midna uma yaallo. Chloe maalinkaas dharkii iskuulka ma xidhan doonto, beddelkeedana waxay xidhnaan doontaa dharka cisbitaalka. Fasalkii ay fadhii lahaydna waxaa loogu beddeli doonaa sariir cisbitaal. Hooyadeed oo la yiraahdo Melissa ayaa sheegtay in go'aankaasi uu ahaa mid adag, balse ay ku ilaalinayso difaaca caafimaadka jirka ee gabadheeda.
The treatment that she receives today will give her a boost of immunity which will help protect her as all the kids come back together with all their germs and have a bit of a party.
Daawaynta ay maanta qaadanayso waxay siin doontaa kor u kaca difaac jirka ah oo ka caawinaya inay is ilaaliso, gaar ahaan maadaama ay caruurta oo dhammi iskuulka kala soo laabtaan jeermis badan. Marka waa arrin la isku miisaamayo si loo sameeyo sidayada u fiican, ayay tiri. Daaweynta kansarka dhiigga sida leukemia waxay qaadan kartaa muddo badan. Mary Gilsanan waa kalkaaliso ku takhasustay daaweynta caruurta loo beero dhuuxa lafaha, waxaana ka shaqeysaa isbitaalka caruurta ee Royal Children's Hospital oo ku yaala magaalada Melbourne. Waxa ay sheegtay inay maalin walba aragto saameynta ay joogitaanka dheer ee isbitaalku ku leedahay dadka, gaar ahaana ku yeelato caruurta waaweyn iyo yaryarba.
Particularly for our older children, our young adults and adolescents, when they're not out doing the things that all of their peers are doing, they're missing out on school time, which is, you know, such a precious time for a child.
Joogitaanka dheer ee isbitaalku saameyn xun buu u leeyahay caruurta waaweyn, dhallinyarada iyo kuraydaba. Marka aanay samayn karin waxyaabaha ay saaxiibadood samaynayaan, iskuulka oo waqti qaali ah u ah caruurtana ma ay tegi karaan. Inkastoo aanu isku dayno inaanu isbitaalka ugu qabanno wixii aanu karnana, weli bukaanka iyo qoysaskooduba way ku adag tahay, ayay tiri. Culayska dhaqaale ee kansarka dhiigga ee caruurta ku dhaca waa mid aad u daran, wuxuuna qoysas badan ku qasbaa inay raadsadaan adeegyo taageero oo ay ku tiirsadaan. Qoyska Chloe Rocha, kadib markay ogaadeen cudurka gabadhooda, waxay dani baday inay la qabsadaan nolosha gebi ahaanba isbeddeshay.
My husband sold his business. I had to quit work. There was a huge toll on us. Talking about it, spreading awareness and advocating for other families going forward is that we need to support
ninkaygu wuu iibiyey ganacsigiisi, aniguna waan ka tegay shaqadii. Culays aad u weyn baan la soo gaaray. Waxaanu ka hadalnaa arrintan oo wacyigelin u samaynaa qoysaska kale ee xaaladan ku jira. Taas oo muhiim ah, qoysaskaasi waxay u baahan yihiin taageero. Waxay u tahay qoyska waqti aad u adag oo xasaasiya. Waanan dareensannahay inaanay qaarkood badani kaba badbaadin. Taageero dheeraad ah ayaan u baahannahay oo ku saabsan waxbarashada caruurta iyo caafimaadka maskaxda ee waalidka, ayay tiri. Caruur badan ayaa ka maqnaatay iskuulka 40-60% sannadkooda ugu horeeya ee daaweynta, qaarkoodna 6 bilood ilaa sannad iyo bar ama ka badan ayay ka maqnaadaan. Taniya markii sannadkii 2022 Chloe laga helay kansarka nuuciisa la yidhaahdo acute myeloid leukemia iyadoo 9 jir ah, waxay iskuulka ka habsantay ku dhowaad 2 sannadood. Ugu yaraan 10 bilood oo waqtiga ka mid ahna waxay ku jirtay isbitaal. Muddadaas, Melissa waxa ay heshay hay-ad samafal ah oo caruurta xaaladan oo kale ku jirta siiso casharo online ah.
And I think a big great if, all kids could, get that extra support in terms of tutoring. There's school services offered in the hospital,
Aad bay u
which we
fiicnaan
went
lahayd
to,
haddii
but
ay dhammaan
it was
carruurtu
more
heli
just about
lahaayeen
fun
taageero
sort
dheeriya,
of
gaar ahaan
activities
dhinaca
and
waxbarashada
things,
ama
tutoring
casharada. Adeegyo
here.
waxbarasho ayaa laga
Thank
bixiyaa
you.
isbitaalka. Chloe-na way ka faa'iidaysatay. Waa waxyaalo yaryar oo madadaalo ah, balse casharada fogaan aragga ayay aad uga faa'iidaysatay, ayay tiri. Kansarka dhiiggu waa kan ugu badan uguna halista badan ee carruurta Australia ku dhaca. Sannadkan oo keliya ayaa la filayaa in 350 carruur oo Australian ah laga helo kansarka dhiigga 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Tirada carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 14 jir ee laga helay kansarkani waxay korodhay ku dhowaad 300%. Hay'adda la yiraahdo Leukemia Foundation ayaa sheegaysa in haddii tiradaasi sidan ku sii socoto 10-ka sano ee soo socda, kansarka dhiigga laga heli doono in ka badan 400 oo carruura sannadkiiba. Bill Stavreski, oo ah madaxa cilmi baarista hay'adda Leukemia Foundation, waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay maalgelin dheeraad ah.
The key focus at the moment now is early detection and prevention. If we can identify and diagnose children and people with blood cancer earlier, and then hopefully into the future be able to prevent.
Diiradda ugu weyn hadda waxaa la saarayaa ogaanshaha hore iyo ka hortagga. Haddii aynu horay u ogaan karno carruurta iyo dadka uu ku dhaco kansarka dhiiggu, waxaynu mustaqbalka ka hortegi karnaa, isla markaana fahmi karnaa sababta ay carruurta ugu dhacaan nuucyada kansarka ee leukemia iyo lymphoma. Horumar weyn baa la gaadhay, balse weli ma hayna jawaabihii muhiimka ahaa ee loo baahnaa. Baahida cilmi baarista loo qabaana aad bay u weyn tahay, ayuu yiri. Hay'adda Leukemia Foundation waxay dadka ku booranaysaa inay ka qayb galaan barnaamijka deeq ururinta ee la yiraahdo World's Greatest Shave, oo ay timaha xiirtaan, gaabsadaan ama midabeeyaan. Ololahani wuxuu lacag u ururiyaa cilmi baaris iyo taageero loo sameeyo qoysaska. Mr. Stavreski ayaa sheegay in hooyga waa guri ay bukaanka iyo qoysaskooda degaan uu ka mid yahay taageerada ugu muhiimsan ee la siin karo carruurta qabta kansarka dhiigga iyo qoysaskoodaba.
Year, the Leukemia Foundation provides 44,000 nights of accommodation to families, and many of those are children who have to relocate.
Sannad kasta, hay'adda Leukemia Foundation waxay bixisaa 4,400 oo habeen oo hooy ah oo loogu talagalay qoysaska. Qaar badan oo ka mid ahina waa carruur ka soo fogaaday guryahoodii. Qaar ka mid ah qoysasku waxay hooyigaas deganaadaan ilaa 6 bilood. Waxaa sidoo kale jira caawimaada dhinaca gaadiidka iyo dhaqaalahaba, iyo sidoo kale tan ugu muhiimsan oo ah taageerada shucuureed oo ay bixiyaan xirfadlayaal tababarani, ayuu yiri. Waxaa jira siyaabo kale oo loo caawin karo dadka uu ku dhaco kansarka dhiiggu. Carruur badan oo Australian ah oo uu sannadkan ku dhici doona kansarka dhiiggu ayaa u baahan doonta nooca daaweynta la yiraahdo daaweynta stem cellska. Dadka Australia jooga ee ku deeqa dhiigga iyo stem cellsku kuma ay filaa inay daboolaan baahida jirta. Sidaa awgeed, 70% dadka kansarka dhiigga qaba waxay ku qasbanaan doonaan ama ku qasban yihiin in ay meel Australia ka baxsan ka helaan deeq. Haddaba, haddii aad rabto in aad ku deeqdo stem cellska, waxaad marka xiga ee aad dhiig ku deeqayso iska diiwaan gelin kartaa diiwaanka stem cellska. Sidoo kale, waxaa iyaduna aad muhiim u ah in dadka u qalma ku deeqaan dhiig iyo plasma labadaba si loogu dabiibo dadka qaba kansarka dhiigga. Kalkaaliso Mary Gilsanan waxa ay qabtaa in dhiigga iyo walxaha kale ee la xiriira ee lagu deeqaaba ay maalin kasta badbaadiyaan nolosha carruur.
We rely heavily on blood donations from the community, and we have a lot of children that will be requiring transfusion support,
waxaanu si weyn ugu tiirsannahay dhiig bixinta ay sameeyaan bulshadu. Carruur badan ayaa u baahan doona dhiig lagu shubo ugu yaraan 1 mar toddobaadkii ama xataa in ka badan muddo ilaa 2 sano. Sidaa darteed, waxaanu isticmaalnaa saami aad u weyn oo ka mid ah dhiigga ay bulshadu si naxariis leh ugu deeqaan, ayay tiri. Haddii aad haddaba rabto in aad iska diiwaan geliso barnaamijka lagu ururiyo deeqaha ee la yiraahdo Wales Greatest Chef fadlan booqo website-kooda oo adreskoodu yahay walesgreatestchef.com ama wac nambarkooda oo ah 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- na in taspeku ektahai.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.